MHKO sidii eel ilo biyo gulgulaayanka neftuura sahaan ana saas haatoo aad eed io eed mad walba kinka dhama dheera naftaydhong eed io eed si siyaado leh yo MHKO kinka oomanta ada oo eh MHK ebed saybanool intii ame ana kooyo doona oona hawr surumo doona eebahay sugunaantiis gay hamiinba ilintay gubustay le ana ingnagati intii odowyaalkay gee walba iyo jeesjeesaayaan iyo hooy raayaan hooy eebahayka waaka sidii ana hordhaamba shiimooda hortiyo an hogaamii jiray oona inla gaardii jiray ii sidii ana hirin weynta inla dareero jiray una oosi hinshaalii mahadleh inisla jiibiyaana oona inisla iidoysadaana intii uno minka eebahay unku dhowaadani maddii ana hinshaalungnong hatowo yo niyoodayna eed io eed imbaroorodaas nafteyow ada maay ingalbi jabsanta adiina maay eed io eed inis olol humaayasa nafteyow ada eebahay shaleediis leey iska hallaay may weelay ana intii ebedkay iyo hatana eebahaykay ammaano doona kan oo eh badbaadiyeegay runtii eebahaykayow naftay dhong qalbi jabsanta saas hejeeya ana mad welba ada hegaa inista wii doono intii gobol dheeraga wabiga yoordan hegaasjeey iyo nay weliba buurto hermong ii buurto miserba kuktiyo wabiyarowko moolshe mool kaled wiing ngaylisadawhan ii biyooga buurto korsheeha kudeedahayan oo hiriteeda ii dhuufantiyooba idhuunjiyaayan ilows geenimaada waagey daa'inka ee jeelaantiis lillaahinimaada leh ye ana i amaraasa hamiinnimaadana usmay in hibooye kasiida eeba ammaan eh intii aana eebahaykay nool tuugadaaw ilows madii aana eebahaykay oo gabbaaday eh tuugadaaw ana may usu an erreeye eebahaykayow maay ada ihil maantay maay eedta sababta ana mugdaga madow dhatiis inka dareeraw intii odowyaalkay ana eed io eed inkusa hariiriyaayan aniina may lafaagay ku dareemay heesidnimaada odowyaalkay ingabaan oona fadaayaan ini idilaan oo weliiba sakajang leh yo inka jeesjeesaayan mayna iraayana hooy ada eebahayka waaka nafteyow ada maay ingalbi jabsanta oo adiina maay eed io eed inis olol humaayasa nafteyow ada eebahay shaleediis ley iska hallaay may weelay ana intii ebedkay iyo hatana eebahaykay ammaano doona kan oo eh gargaaragay daa'inka eh ii weliiba eebahaykayba